It means my yes, I saw them. I saw them go out quite with me at them. Was it Babu or how would to you? Ube Janin temper. And in Yankupon and Safu, Niano Cresson, no best in a Safu, Napon Sambet me as I want to mean Seno, when I won't hear, oh dear. And it's in you. Aha. And I hear them.
Prukidon, Prubiano. You sat in any circle or so at Dakano.
Oh, na juman is her own piatia, Sienna. Tiasia na madaka si su ompi. Ena o piano no yi ni nse free baby o di piano de koka adaka no. To asuma ye.
If we say enantwe no hinhim. Na urade bo fu user.
Na o koka adaka no enantwe no hinhim o mu emfa wo ho. Wo de ade na o piano de enantwe ne be ye bia, de adaka ne be ye bia emfa wo ho. Afi ade a o piano di mi ka kwa ko so adaka ni. Never had any penny, sir. Maintenance, what? Men boo and you go at the pair, they come once some chill or say ye, nan ya de fofro. Eh? And come be a moon here. No, my be a emfra. And don't go on here, and now what can't I rather move a you, sir, not a yard so ya depa. A bonny him no more when you said that can better from, and no go soon. Oh, 2 mean I'm going to call the other can. 2 mean I'm going to call the other can. Adan na wonye die nyankopon die ahye wonsa saa ne eso nyi etumi ne de ye die ayeye eye nyankopon tumi ne ode ye ayeye mre wei akiro bo nsam se obetumi aboa ne doma no edu omo abepie nanim wo die na obetumi aye bibie ne obetumi aye you send me sa oso adaka nim esan se na ntwe na hinhim ne ho nya sa adaka ne beto fom ye nhye no nso ne ye nyi die urade die ahye yinsa mister obebre hweso na ye wo die ye wo die ko Erade na ba shede aka no no aye no so pa cho ye ti ase pa
na okum no
so se erade bu bufu yusa na okum no wo pia de no ene oyi ni nsa e de koso adaka no oso ompo se e bia na be firato o se erade kum no erade kum no e ma David mpo ye mu shi no papa 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 enti ebra ye jai de ye ye mu ato ho akoya ade foforo no e de nyankopon obufu ye den e ba ye nso ye nhye no nso ye nyina nyankopon aboa ya no o wo adwuma ma obi a e wo se obi sa wo se enti media nya media hye mensa me ye anani o ma hunu bi na me ye ensem keka e hu hia anamo obi a me tu a hu hia wo ntumi mbua won wate di nyankopon asem so na you send to me father kan isi ho o se okoso mu kra na urade bufu no na urade kun no onu ni so betimi dada kan so wo wadi kan afi be den na dada kan ko nyankopon no de ko na na de be ko eni nti empre wo ho na nya dia eni sa wo ye you send den sa ko kan adaka o bra ye si on piate ase nam urade kun ye dia urade ahye wo unnim dia urade ka ho asem wo akuma ana dwo ye nyina ya da na urade anya no se bompa ye osi na hwan ne be hu se me bompa ye mamenna shanu su obo me urade bo afu san se bi bi atosini bi opese ofa ompa ye boso e de ye obi da wo ha obi mu a ade achi a e bi a ensan nya na dwo ntunu no opese wo bompa ye e na wo su wo twu mu sa na wo da ade bi urade ye de bo na safo obekiro se ye no e wo se wo ye den e wo se wo ye this answer on Kuan will name their way. And now what Jenny said, Woo now, who bet me atra, I call you obedient, Amana ye, and Tessa. The Nippani Yeno, there was told to me yet the tiny chino, yet for tiny chin. You sat then in Saka and Dakan. Now am I a ruddy, a coon. To us, mommy, your time in Tinampe Saka, you trust so cobby before from so there to us. So,
Sir Otinin in Saka and Dakan in tea. Enti na owu unyankopon enim ho na David ampese erade abufu aba user so na ofre hose Paris user dibesi ine na David suru unyankopon da no na oka se medi nyankopon adaka no beba me nchen sen
afi David wa waka nche ni pansa ye nkonko fo adaka no mesene nko esan se user ayem fum so nti afi ti ase adwene ho sa wodi nyame adaka de beko ho san afi David suro onso o kan so suro nyankopon nti o pese o ye den o ye bibi ono anese ye nkofa ɛna obi apre ne hu na bibia si David isro David pɛsɛ ɔse sana adwene to asomaye
na David amfa adaka no amma ne nchɛn ne nchɛn David kronum
ade a waka sɛ na mo kɔfa na ade ato obi enti wanfa adaka no ankɔ ne nchɛn ɔyɛ leader de ɔpɛ bia na ɔyɛ eni kwan sɛ yɛyɛ saa wo ma yɛ nyɛ saa wo ma yɛ nsisi nipa saa de wo yɛ bia nyankopɔn hwɛ pɛsɛ me kyerɛkyerɛ wɔ mu ɛnka ho bat me kyerɛ mu kakra enti ɛma ne haw yɛ de bɛnya adesua ayɛ dɛn afiri mu David yɛ sɛ ɔsisi obi wɔ mu enti ɔyɛ n'adwene sɛ ɔde adeɛ ne kɔ nipa koro fie ɔmfa nkɔ ɔno ne fie da ade a ɛku yi sa na me mfa nkɔ me fie wɔbrɛ sɛ woka sɛ yɛnkɔ fa nkɔ afei David suro yɛnkɔ so ntie kan ma yɛn
na ɔde mane kɔ Gatni Obed-Edom fie na nyankopɔn adaka no si Obed-Edom fie na awurade hyira a Obed-Edom fie ne deɛ ɔwɔ nyinaa
afei David suro ɛnti wasesa n'adwene Obed wo fie ne yɛde adaka no ɛkɔ wɔyɛ dɛ kɔ challenge wɔyɛ din wɔyɛ din ɛnti ɔbɛma yɛ dɛn de akɔ ɔbɛma yɛ de akɔ nti ɔmo de adaka no ɛkɔ si Obed fie na awurade sɛ na wonim sɛ deɛ ɛsii yɛ no you some form soɔ ɛna ɛsii yɛ ɛno nti na meku no ɛnti wo wode bɛkɔ wo fie no wosuro nti wode akɔ si Obed fie afei awurade fiti aseɛ hyira a Obed ɔhyira nankasa to asoma yɛ What do 14? What do 40? Minti o. Aha. Enti odi ade kan ko si Obed fie no. Awurade hyira Obed. Enti David is smart. San ko ye den. O san ko fa ade kan no efiri ho. Ewuo de enko obi fie. En hyira de enye den mra ofie. Eye you san someone near. Na na se na na mo otu Awurade ani nyi hu. Enti no oku no. Enti ye nhye no nso wa ha. Biblia ko so bia ye din na hwe Awurade. Emfom Awurade. Memfum erade kosuna ye din erade na woboafo ono na okoma Obed afi ohene de ade a wosuro no ekɔ Obed fie na o ma Obed ye den edi yie ani ti ye de yenkosun ye din na nhwe ye nhwe ye papa no ani bibi ekɔsu bia no ono erade be den obetwitwa agye obedane ewuo enhyira ewo ye fie esansa na oni ano wo ohene nanim afi ye ekɔ Second Chronicles chapter 26. Ɛko bi ɔkɔ bia ɔdi nkunim nyame asɛm sɛ ne ho yɛ den no afe ɔfiri aseɛ ɛbɔ ɔbra funu ɛnneɛma a ɔpɛ na ɔyɛ ɛno na meka yɛ mese Awurade wɔde ɔde ahyɛ obi nso nanso wo sɛ wode a wopɛ na wobɛyɛ ɛyɛ wo sɛ bɔ mpaeɛ wo se memmɔ m'ani kum awia wo se nanka sɛ mete nnipa so masi nkyɛ a kaɛdi nkɔmmɔ And your might be a wobetimi aye na urade die hira no won so afiti ase se obeye dia opɛ anka fiti ase na wo ye bibi ma urade ani gye ho ohini urade boa no urade tai na chi na afi ofiti ase e bo obra funu aye ade a sitie enim to asoma ye
na ofum urade ni nyankopon
what you o starting so obebo obra funu no ofum urade kwan ben so ene ofa fum urade wuti atie ni ye won so umre yi so no wo dia wo fa so e de fum urade enti so obi fum urade na urade mfa nche na hwe ho ye hwe ho ye obi aye wo wu hwara hwara obi so aye wo be hwe dia ono so eto no to asoma ye
na ohyani urade asori ne mu se orekoshi eduhuam eduhuam hye ebuchi ano so
wonne made a yem fanhye wo hene ne nsa ahenie ene hye ne nsa afi dia wa mani musu a e bo bra funu okwaji asofo na djuma aye te se de lewfo ye ya urade pai form edi koranum ehye ho no sa na ohene wei so wadi chese Awurade aboa na masese wa ma ne ho so okoye di asofo ye enye no na Awurade di ahye ne nsa enso wo so obekɔ no akoye aha
verse 17 na osofo asaria di nechi na Awurade asofo eduowɔche inipa a wotumi nka no ho
afia sofo na wo no mu panyini ni asofo aka no omu di nachi eh nana e die na wo di bei efi se edurumre bi kura na urade mpese ye kan Israelfo e da bi wo opese ye kan ya wo ka na we no mpese ye kan David ko ma ye kan ye asama tu wo mu no eni pe wu ye no enti wo wo hene yi wo di wa hene ye wo ko wo ko wo chira chira yan dia yenye e man kunim die mra na asofo adwuma yi so amane ye wo wo adwuma wo ye nko Unse David si o si diamond there are this one sa wo moja fi so de na konsa o si wo ba o betena wa de su na be di ma be si e diamond me enti o wo de se obi ansa o hini di na hinie e kwa akunkun bia enti asofo ni di na chi na na da bi menye sa ho to asomaye
verse 18 na okojina ni o hini yizia di esie
enti asofo no kwae ne ne kokasae
na wo ka chere ni se Yizia enye wo die se wo bechi eduhiam ama erade
o maka kire no enye wo die nu o wo ntimi nsi eduhiam ama erade o wo wadwuma nko o
na eye asofo Aaron imma a waye won kronkron ne se won hye eduhiam ne die
on se wo kire nipa o betimi ahye eduhiam no aha
free edi free kronkron bia hey
ntom kasa ohene pie o pie
na wafum na we na wenim enye nyam erade nyankopon enim
ha o si o mpie kura na wamfu o ma nanim nyanyam nyankopon anim o dia o ye no o nyan nim o nyam o nyame anim o ade bi erade nsha o se ya wo ye enetie ni ye o ye ohene muya ono no okire bibia mo mu ye na nso sa adwuma wa enka na adwuma ho enti okọ si wo koya na so fon si da bi jai na wanya ni monyam onyame anim sa wan jai da wunya anim onyam onyankopon anim wo fom ohene
verse 19 na Yizia bufui
ati o obi wo ho a wo correct ni wa de papa ho a na ne bo afu ohene ne bo afu sa ni kwan si okọ kronkron bia na asofo na koka che ni nti ne bo afu aha
na eduhiam hye ade ne kura ni nsem
afọ kura ade no aha
se ode rebeshi eduhiam no na ofa asofo no ebufuo no
afi ni bufuo asofo no omo mo kire ne de ye no ne bufuo mo enti okura de no ese ode be ye de wo no wasi ne busu obeye obre awrade mfa nhye ne nsa awrade na mo asofo esu kasa che no afi de ne bu afu asofo no aha
kwata fifiri ne mo ma so
afi prekupe na awrade ye de oka ohene no ena kwata susu de wontimi mfa mfra nipa wo kwata ya wa wo kotena echire ohene muya wo ti ahemfie wo wo nipam afi wo kwaji yare a wo ntumi ntina baabi enipa wo
asofo no enim
yes
erade fie ho eduhiam hye buchia no
mo ehwa na erade kan no
verse 20 na asofo peni azaria dani ne chichire no oni asofo ni nina na hwe yare wa kwata nemo maso
aha
na wepiapia no free ho na ono ara enso ye intem free edi
ono ye intem free edi sansa de eto no no omfata ho na onim sa omfata ho wakoye saa de age asotwen hwe bibi ho ayenye time no enye se kwata ne begu ho ne na beba o edi ade bi beba wa brabo mu a emre be free ase no rebe ho yesrew ye de urade de ahye wusa entra menye bibi fufuro Yesu ne se bibi koso na ye ma wo futu a bo modia ne tie na twon wo firi bibi a wo mu a emwa na mfa wo ngina ye bo modia ohine ye ntie na nani ba ne ho so no na bibi asi aha
efri se erade aka no
ati of se erade aka no erade de ne sa aka no aha
verse 21 na ohine Yizia yare kwata kosi ne wuda
wati ohine muya se se wo ndi ahine ni biemu wotu aso kan ye de ne ba na kodi ye e ya humasoo ene mba no so ene ma ne tumi kodi na saa dia bia no e ma na hinie efri ne nsa e ma ye pam no kwetena oman no echi ba bia onni kwan se okoni pam ene ntia wose ye hunsa bible asama waka se ahumasoo ba ene mguase ye etu aso ebi na tu wo hini de ye mfa nhye ne nsa ene no okoye ye na ma urade bu fui na urade kanu na o kanu akopim se na hini abo no na wa fri nipam ontumi ma asorofi oso ono ankasa hun se de atono no odi agura wo na beto aso enti odi mirika ansana ofri ho o ma kanchi ose fri ho wa mfri e wo se ye hwe ya brabom na ye hwe ni oma bi a se ye ni ebie kiro sam na ye kan a urade bo ye kokko ho na ye twe ho fri ho na nti sa urade bu fuo beba ye nso obi de ba ye owuye obisu dia ba ekwata gunu mmaso Miriam dia ba ekwata gunu yetu nu prum ewo omanachi kakra nti sana urade oye na de ebinum su dia ba ye obie fom edi wo muhura ho enimu no nti yen hye no so say time yi no wo dia wo hu si abie fom de wahye ho wo hu sa kwata bi egu nanso honhum kwata bi wagi ebe ye adjuma ewo wo so emre bia urade pe no odebe ye adjuma na onam so mpo betimi ejiu ana obetwa wo nkwana so nti yen hye de urade dia hye yensa na yen ye ehu adjuma esene se ebe ye nyoma bia emwa yen ko ayi first Samuel ho first Samuel 13
First Samuel chapter 13 verse 5 echo. Mm-hmm. Verse 5. Na Philistifo bo abo awo ano se woni Israel.
Yedi Saul di ohene no. Ana Samuel e ka che ne se kwotweme na me ba na ye ni Philistifo e de ahiem. Na nkunim di atumi abaye ye ndia. Na we no so ubesua biibia e fa abotre ho. Ento boasie ho. Sa wo twen yankopon men hwe nipa men hwe dia wo hunu wo hwe dia wo hunu a obeye mistake enti so ene nkrofo no eboaboa wo ma no a omu twen Samuel ama wo matumi ahia Philistifo no to asomaye
enti ase nam impim aduasa ne aponkofo impim sia ne dom a ne dodo ate se empoano anwea na wofro ba bechire insraban mikmas bet arin epuye verse 6 na israel omerema no hunu se eredane won efri se wo hye oman no ahometie
onsa nkofo ne dɔso pao nti israel fo no hunu se eya yede amɔmo se ne na nkofo no e hye won ahometie no na omu nim se eya yede amɔmo omu wire fi se ye nyankopon no o ye nyankopon oditumi na okasa ade nyina ye di no timi ma ohine enkofo omu kokko omu nyina wu anajo baako omu nim ese oye nyankopon she said we dey free Mizraim e ba ni omo oye ye sa ashawo ni ba na oti wo so no wo se ye timo nka ahome bi nsoro we mu omu wan nyina urade aye nanso omu daso ha e ya ade bi wa aha
na omai no hunte hunta abodan ne emenane abotane aboda
verse
7 na hebrewfo no bi twa jordan ko gad ne gilead asase so
ti omu dwane dwane aha
na so da so wo gilga na oman ni nina de ahopopo di nechi verse 8 na otwene danso a na ne bre a ebre a samo ahye no no nanso samo amma gilga na oman ni free ne ho hwete
what you time na samo ahye no no so ye no na omaye afi nipa na omuka ne ho no omu fitin ase wey fa ha na wey afa ha wey fa ha na wey afa ha eno nkyere se so wo be di nkugu nya nkopo akasa o se ni nipa ne beba enti wo de dana so na se wonya nduru ho a eye den a ewurade na akasa de wo ho ohwe de ekosubia wo ma won kwan da nanso so ohwe nipa sem ohwe se nipa ni ja no ho na wokko na wokko we afa sabi na asofo abodanfo no muye no eh nipa no me nya nipa nipa no baya no mu san e wo se me kona me di metiri ko hye baabi eh wo nsura de nipa ni san firi won chinti wo ko gi aduro e di abedi nipa do mani eh adan obi kana sam wose okɔ ayi benim ana togo anya benim togo oso okoshia asofo ni bi asofo mpanyifo ni bi ono no okɔ akɔben okoshia asofo ni bi wo ono so ba ba ben na de ya wrehu wo mu se wuramu fiti ase da yesi ye nhyeda nyi sika kese wo nhyeda wo nyoma no na duru ba bi a duru ba bi etimi ka chɔ se wo onna da mo ba da bola so wo obeda sie ye wo busumi mienu ya wo sa opɛ bodam ni ani ni hia Chese enyo ma ye de besua no no na wo se ni po wi oti ho no oso wo tu mi bi a o de beboa ne ho mo bro no enye bi ni o mun ma de kwanti ya ensori bebere enipa etimi wu sa no omo omo de omo akoshe ba bi eti awomone ne kan mo ho a na omo ye de omo pe na woni pa kro no wo nyame mfra wa adai nyame afra wo dia se ne wo de enipa ne kakra bi bi ana de omo ko on fro wa fru ani edi ani nyoma binti ana wo watitu from ade nipa mo na shaho ss ma ya nya ya afira me yesei ade e penipa esisi nipa e dada nipa wo ka se dana wie ne mada wo ka se yakopon ne ni akata wo ka se wada wo on die asa susu ya akro mu bedre wa ansa na wo ko se rada ka che se hey una mama me doba na bebre Shasani ya yenu. Yadi ya babu buwana pampem. Eti tinte suyugu nusu. Eti dadi ya buwana ne yini huna. Ese nipa mfasu njane. Nuomu mepe baby plantina nu. Wo. Wo say nipa na jene. Amu omu ntumiansi sa. Wo ukurake. Misra wu. Bomodi ya. Yasi ya fromu internet fu. Yasi sa wuko nuwa sitina konyasu wa ha. Na utina ho. Nuwa konyani chiyaka krabi. Oh, network ne nya adwuma na wotena ba bi o se tira ne de wo de o de ahye ho obeka ho asem nyina ti se bosum ni so kwaje wo bosum ho adano bosum ni ba kwa so kira o se papa uti emi mi sha da o ni o ma mi keka ni bebere ho na honhom ne nkan na mi pane so sa kira ne ye nyame adwuma ne ja dia wo ye no konfo na mana ko tufunu di aba o sha kwa ne sa o se wo I won't miss any fun in that 3 days. Or your bema, or say I won't miss any fun in that 3 days. Or shall I say, one person didn't teach you walk on us after and say, hey, almost only funa now over bottom. I don't know, catch up, Papa would tell me, maybe wow, punishment and I'm a demon. Omo Cromo, bro. Omo Niao Tomamo knew what you are. On to me, Yashi, Mount, or Petumi, or Kogura, and Yoma Bimusa, and what you could nipa. Odi kunipa so fumu ya waabua wa fisika mano wa nibi ochema nkwafuwa di mankwafuwa manie ayo ude nipa asume sisi se nipa asume o waabua wa dem abuwa ni ndia juyaniyo chise emema huu nsio sebe enu nuodi entine emema na musumo soria na munam imano mjine jina huwa anajono mamu ni anopanu wa pia pia anu wa tong ama safo no mwabe tako ma abwane di na abwane ni ajisa anu wa dani yem no odi agro na o fisika ensa mwani abe wiasa nike nipe ni make nipa beya denke beshiye huye enti saul yushese nipe free nenchay enu ntino obe ye diye nisiwoye unshanu nisiwate nye shenshe nyinane ye gold udru ho nipa ya homa no eno nkyere sey wo ye nyame adwuma de no ho ye mabompo ka se we oyɛ hyechan mi sofo enti ono ho no mekwa kɔ ka mi problem obi free na sorry sey hwa okɔka ni problem che sofo bi onim sey saa sofo no so ya hye ne sey sey obetumi aboa na ye hia akwara ketua a wo da mogye mi hia no ono so nyem wo hye ne sofo ho akɔ baabi sofo ni bisabisa na na chese wo mben ho baabi a wo se aya atwam ye pon ibedi nkomo omu pon ya na okofa ne tina ne kaemu se wa bopa atwen ne wo baabi odi ne ko wura mu ho omu duru ho na apafo ni so nu chechire ne bo duam ene omu chaye ene omu de silver 55 bi eso akola ne ni mu jano ene omu jano ho ene odi ko duia na sori dayenim enipa 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 se nipa na juni sa o si asoro ye papa nti na nipa wo musa obenanti a hwe wako akiri oji obi di chee ni sofo on se ampa oji die wo yi uba wo ku wo ja wo wiram okọ una afan so ye sofo ono anka se onam ho no onim se wo ye wudi ni obi a wodi o ma cha watu o mu di so mu de eyi no internet no o se oni wo mu timi tina ho siri sa yen ye ti nyankopon ni anka ni o jimi o mu jimi nipa was through. What can so much of us are we are not gotten us and no one's serious? Sankayan, your tin and couponia and canny. Miss Row, are the papa now wanted to know what it is now? Now, when you may be, would do to me the whole canoe to me, not so real feet. Sending young couponia to me in a row. Nipponing to me, man, is me couldn't da. A money a mistake. Aye, the any so yet to us, mommy.
Verse 9. Anna saw car say, Mufa or she afford the any assumed afford the any bread.
And your son also be so with you. Yes, so to us, mommy.
Now, obo or she afford the no. Now, she, or we or she afford the no, but are up and a summer by.
One, two, no, boy, say. Well, yeah, the any so ye, we are yelling a summer a by.
Na so free e di se oriko shia no echi ano no. Verse 11. Ena samo ka se, e den na wa yeyi.
Suwa mo. Bisan se, e den na wa yeyi. Wohini. E da den na wa yeyi. E nye wa juma no no. Eh? E nu inti time biya, shenu wa ni na ho, ne bisa on di awo yo.
Mm-hmm. Na so si, mi hunu se omaini wifri me hon ashete. Na won so won ma bre a wo share no na Philistifor aboa won anu mikmas. Verse 12. Ena me se afei Philistifor be san aba me so geoga enso mi nya mi nyi erade empire inti na me share me ho me bo o share afode
o na juno de yesa usuro na usuro a ade na won ji yankopon ni eni ti ni o ma bebre mu no yan sha no so why yan sha no so pa. And in Tina, and you may be afraid that the batty ye shiny ye. O bit me, Nancy, co baby, or send me by jay a war, nigh a man in sue. Yes, and I do 12 of them, Nippon war die yo, 12 pound was all by them, or shall be beating and be some, or shall say war. Why, Sandy Paw, we all better we mean. Now I would mean, a ye. A ye. I call back, call canna some was say. And your money be a one, one, and yes, mamma could be yes, man or the invisible. Ono no onye ni pao ena waba ama ya wono enti sa unu akro wono di ame maudie so na mona akwa wale di ame maudie sa ufanu wajuma mwa ame maudie enti omu ya juma kwa basa anena wenu wasachira di wakana inu masamno ena invisible nini freno ena onani kasano wase hey media masachira wo enti ya wajin sa usu wasachira wase oh so di onu misa media mi invisible enti minti minsachira wansu omu wa mabo. And our ocean is ah, Wababe Ras or them, I assumano, and I went in a cabum, and I walk out with you. Who cast one or two so, or no, don't so cross over from or cobby be as soon as it's true. If you are saying, I want to show you, and ya down for form any be bia, or we can be an hour tea. Nipper be cassa. Now, far, what how? Coanim, sound crophone. Omu de nyame wo bia omu wo nyankopon no a wo ye invisible eye immortal no o enu musu di bia ba say your friend invisible obedin someone say odin fie bebre ofa no ofa ha wo be yo won juan o ye wiano wawu no afa ba bi fufuro sa na wo so nipa ni firi wo ho na ayete Jesus Christ bo nipa firi no ana me bua ana sa wo webu God. Mame ni pa firi ho a okoji edu di abeya sof asore na wadwene ne eya ejuma unim di awoye wo di awon pe heaven no she mi pe papa do abeko no onko Saul Antonio Boase eti Samuel ka se bi chere Saul aha
na Samuel ka chere Saul se wedding kwasi asem
wa nye ni ye wa ye mistake o di asaya de pa to aso mame.
When he eradi with Yankopon, Emra Asem, or Shell Warners,
but when he eradi, Yankopon, Rasam or Shell. Now,
Anka, Afena, eradi, Rebema, Wahini, a team Israel, so die.
Verse Afena, eradi, Beman, a hini, and I had a team.
Verse 14, Afe, Wahini, a ringina. Eradi, Bashi, Shena, Kuma, so bury my affa. Na eradi esi ne man so hini
mo
if we say we need the eradi share won so
mo na mi sure won ho enti ye ndi di eradi e share enso na di owo ma ye tumi aye den ejina na ye tumi anya ba bia Jesus Christ abebre ho no e di ato won na ye omo di ano ye tumi aka ho bi eni kwan se ye ye di ayepe wa ba asoro yo na ti di yankopon ka na wo fa e den ti na wo ba asoro Yes, ma'am. Sebe ye juma. If I'm true. Nana, if you smell me. Me mean when I make a no, me be pong. Mean to mean casa. And to know, I did be a rather dear son, sir. Say, you know, I was so young, said your canoe. San, I saw, yeah, you know. Nahin, you know, a year then, a friend, sir. And Tishan went free one cornum. Yet, dear Radia Shonsa, no friend one cornum. Copim see a bit too, baby, I used to Christo, I could see a myeno. As I see so, I owe bonus. And Sammy, I sank what ye any day, dear chief. Tishan, so. Nipa me and saying, you know, Obia Terhunka crano, Uncle Yamano, and Tishan, so. So bet me a wee, dear old young woman, Catawani, Nabumpai. Can we be sure, Raddy?